ngā rangatira o Aotearoa me te Waipounamu nau mai ki Takutua. Ko Kawerusa hau me ngā kohinga kōrero ki te taumato te haora. E haere ake nei I Wātea me te pūtea tautoko a te māngai pāho. He nui te mātauranga I whāngai atu ngā kaitito mō Teatea I te hanga, I te hōtaka hou a mō te Ātea. I mua I te whakātūranga tuatahi o te hōtaka ki whakāta Māori. Kua tūwhera anō te huarahi matua 35 whai muri I tana kapinga I nā nahi ki wāinga I te wāhi tikitiki ki te araroa me o kitu ki o kawa. Ā, ka hui ake a tātou kohinga kōrero ki te hā kinakina. He nui te mātauranga I whāngai atu ngā kai tito mō Teatea I te hanga I te hōtaka hū a mō Teatea. Koia ngā kōrero a te kai whakaputa matua o te terenga hū a Casey Carr. I mua I te whakātūranga tuatahi o tōna hōtaka ki whakāta Māori. He mihi nui tō kā ki ngā kai tito mō Teatea I piri atu ki te kaupapa me tō rātou koi. Ā, hei tāna, he waimaria katoa rātou te whai wāhi atu te noho tahi hoki me te wānanga ki tō rātou taha.
Mena he kaitito mō Teatea koe, he pūkenga tau. Nō reira, nō mātou te waimari e te noho me te rongo I o rātou kōrero, I o rātou whakaro, I tūpau mātou, I a mātou e rongo ana ki ngā kōrero. Ka tai atu ki te wānanga mō te paki waituhi me ngā tuhinga. I uiui mātou I tētahi ko tāna mō Teatea e pāna ki te whakamōmori. Nā ka noho mātou me te pepa me te pene, me tō mātou, me pēhea te tuhi tēnei, me pēhea te tā I wānanga mātou.
Ka pāho atu a mō Teatea a te paraire nei. Kua tū where anō te huarahi matua 35 whai muri I tana kapinga I nā nahi ki wāinga I te wāhi I tikitiki ki te araroa me o kitu ki o kawa. E ai kia waka kotahi, kua tū whera katoa ngā huarahi I te takiwā. Hoi, kei reira tonu e tahi wāhi e whakatika hiāna, a kei tō muri tonu te haere. Hei tā te mema pāremata mō reipa, hei tā pēni henare. Tai hua kia whiti anō te rā e tino ki te ai ngā hua o te āwhā rā.
Nō reira ā paihu ake nei tātou ka kite I te nui o te pare kura ka tau ki te rā wāhi I te mea e mohe ana tātou kua aukati etahi o ngā rori. Nō reira ā paihu ake nei pea tātou ka kite kia ha te rahi te pare kura ki te rā wāhi me te oranga o te iwi I kima ia ā paihu ake nei ka rere etahi marunga waka topa topa ki ngā wāhi kua aukati mea.
He maha ngā kaupapa ka whakahaere hia e te ohu o Māori Lands Film. Hei whakanui te wā o Matariki Puanga. Hei tā tētahi o ngā kai whakahaere o te rōpū a Louisa Donnell, he kaupapa hirahira kua whakarite ai rātou e whakamiramira ana I ngā āhuatanga o te tūhu Māori a rā ko te hanga I te manu tukutuku. A, hei tā Donnell, ka tai atu ngā kai waiata rongo nui a King Kapisi rāua ko te uri o Ngāti Raukawa ki te autonga a Chai Fu ki te whaka ngahau atu I te iwi. Kia pai mai hoki. Anei a Luis Donnell.
He wā hanga manu tukutuku ki te raupō, ki te toi toi, ka whakarewa ki te rangi, te rangi whamuri, ki tahatai, mena ka pui mai te hau, ka whakarewa I ngā manu tukutuku ki te rangi me te karakia. Hei te mutunga rawa o hūrai, ka tū he konohi te anō ko King Kapisi, rau ko Shefu e tatu mai ana.
E mea na te kai kōrero tamariki o reipa, ko tā te minita tamariki whakahoro I te kaupapa puni whakapakari, ara ngā bootcamps, he mea whakatairaru ngā hunga rangatahi o te motu. Ko e te kōrero a Willow Jean Prime, whai muri I te whakaputa a minita Karen Chaw I te tahi tauā ki rangatahi Taihara Nui, e tuku nei I te mana ki ngā tiati kōti rangatahi ki te whakaingoa I ngā hunga Taihara ke wāinga I te tekau mā whā ki te tekau mā whitu tau te pakeke, kia haere ki te tahi puni whakapakari, ka tū ki te papaioia. Ma te tauā ki nei, ka tāe ngā kōti te tono I ngā rangatahi ki te wāhi punira, ki te taha I ngā rangatahi kua mauhereke, aha kua kāre anō ngā hua kia kite. Hei tā Prime, ko te mate kē o ngā wāhi nei ki aia, ko te tono I ngā tamariki ki reira. Aha kua kāre anō te wāhi ngā wāhi pēnei rānei, kia kaha whakamātauhia. Hui anō rā e te wē e kainamu mai nei ko ngā kōrero hā kinakina. kua tauri te ngā wiki tōria State of Origin kotahi ki te kotahi, vai muri te haukerea ngā New South Wales Blues i ngā Queensland Maroons i ngā pō, e 38 ira ki te 38. Tuana ki Pui Piripi, hore kau he whakautu a ngā Maroons ki te ngaru kahurangi i pai ki te taore rā i ngā pō, me tā rātou whiwhi ngā piro e ono, kia puta te ihu ki mua e 34 ki te kore i te wehenga tuatahi noiho. Koia tērā ngā piro nui rawa atu i tētahi wehenga Origin no te tau kotahi mano i warau aru te kai mātoru. Hei tā te kai ārehi matu i te kapa, hei tā Michael Maguire, ko te momo i kite i ana kai tākaro i te wehenga tuatahi, te momo e hiahiana mo te tukinga tuaturu anō hoki. Ka tū te tukinga rā a te tekau mawhitu o hūrai ki Piripane. Hoi anō rā, me waihua tātou kohi ngā kōrero ki tēnei taumato te haora, mo te roa ngāke, tēnā tirohia a Wātea irakati.com. Ko kawirus tēnei, e tau ana.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai.